Download kupitia pdjtv.com.
Pamoja Record.
Aduringi urefu mana mashonyewe mafupi kabisa. Kazo bad boy hapa na ugea. Haina kuliza jina. Tumerudi tena nikiwa na Jimmy na Charlie Technical Wizard. Ndana Pamoja Record. Duke utawa wa spabbing.
Jimmy na Charlie Technical Wizard.
Duke beat.
Unajua matatizo, unayasikia, unajua matatizo. Awe unaambiwa, unajua matatizo. Unayasikia, unajua matatizo. Awe unaambiwa, unajua matatizo. Shai kuna saa, unajua matatizo. Shai jeme na tari, unajua matatizo. Shai kuna saa, unajua matatizo. Shai na badi boy, mulize baga na duke. Chomkutoyo, chomkutoyo, chomkutoyo. Kumbe kapigwa mapanga, kumbe nusu kufoyo. Nusu kufoyo, nusu kufa. Machese maisha gani. Maisha gani, maisha gani, deva power juice gani na peru. Maisha gani, maisha gani, maisha gani na meneja juice gani. We moja, haikae, we haikae mbele, we haikae, we haikae moja, we haikae, we haikae mbele, we haikae, we haikae. Mama tajo wa pere na kazon to za dega de. Da kyo sa ef tajo wa nan kusi na sara. We tajo wa pere na kazon to za dega de. Da kyo sa ef tajo wa nan kusi na sara. We na duke la bure bure. Na kazon shapa ta bure la bure bure. Na kazon shapa ta bure la bure bure. Na kazon shapa ta bure la bure bure. Na duke shapa ta bure. Come on akonjua. Ishu lo miwe kufosifiwe ndo zetu. Anikiwa kazo bad boy hapa na Jimmy na Charlie Technical Wizard. Luke utawa wa spapping. Watoto Jack's life. Meneja iba senpai. Babu heli atuenda po baba kwa iba babati. Waze wa kuchoma tunachoma jumba la bobu. Hedo kile yokeri pa za usi. Watoto wachambala. Atuende mwana kukidene akidene. Anakubali sana kichedi mabala. Peru playboy. Anakubali waze wa mbozi kitengo dizopai. Adizopa mjala na baba iki. Waze wa Mesco City. Jimmy na Charlie Technical Wizard. Abu midoke babake na isamu. Aturingi urefuma na maisha nyewe mafupi. Aye ye 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 ye. Tumerudi tena. ChunkySupplier.com.